Weka shida chini glasi juu, tujipongeze, sijali wanafiki wa mbea, chapa mziki wote tucheze.
Zedwap.com.
Vanu boy
Chui
Platinums.
It's the kids, baby.
Maswali mengi kwa waita, auna hela nini? Iyo shingapi, iyo shingapi, auna hela nini? Maswali mengi kwa waita, auna hela nini? Ile shingapi, iyo shingapi, auna hela nini?
Nimeachwa staki tena maswali, naenda bichi kula upe kwa bahari, na umwagilia moyo mziki kwa mbali, jimbo liko wazi sema nitakubali.
Unantaka eti unanipenda, unantaka eti unanipenda, unantaka eti unanipenda, unantaka eti unanipenda. Ebwana wesh,
nimeachwa staki tena maswali, naenda bichi kula upepo wa bahari, na umwagilia moyo mziki kwa mbali, jimbo liko wazi sema nitakubali.
Unanitaka eti unanitaka.